akakiko kebyo kulonda mu Uganda kalangiridde omuwendo gw'abanna Uganda omutongole ogugenda okweta mu kulonda kwa bunoko mwaka 2026 bali obukadde 2,618,419 kubanna abakyala ebasinga obungi nga bawera obukadde 11,337,129 by'ebitundu 5.3 ku buli 10 ate abasajja abakola ebitundu 47 ku buli 10 nga bawera obukadde 10,333,136,000 ebifo evuganyizibwako biri 45,500 wabula nga abasunsudde okubivuganyako bali 85,597 akakiko k'ebyokulondera kategeezezza nti ebifo ebigenda okulondebwamu mu kulonda okw'omwaka ogujja 2,573,000 akakiiko era kalangiridde nti enteekateeka ez'okuddamu okusunsula bannabyabufuzi omuli abaali basunsula ate oluvannyuma ne bafa era ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti okuddamu okusunsula kuno okuweereddwa ennaku bbiri okuva enkya ng'ennaku z'omwezi 27 okutuusa ku lwokutaano nga 28
Kasanda, Chaperson, Wegomborora, Kabongo, tunayo omu eyali yesimbye ku kifo kya abakadde, Obududa, tunayo kifo kimu, kyali kyesimbyewo ku bwa kansala, Wegomborora, Kwania, w'ekifo kimu, ky'omukyala wa kansala wa district, Nakasongola, naye w'ekifo kimu, ky'omu kansala Wegomborora, Sironko, naye w'ekifo kimu, ne Tororo, w'ekifo kimu, twagala okubiriza abo bonna abaagala kwesimba mu bifo bino. Ennaku z'enkya 27 na 28 enteekateeka eno bw'egenda okukolebwa.
Akakiiko k'ebyokulondera akategeezezza nti omulimu ogw'okuba obukongo obugenda okukozesebwa mu kulonda okw'omwaka ogujja kutandise era omulimu guno gwakwasiddwa kampuni 6 naye nga 2 ku zo za wano mu Uganda.
Kuba obululu oba ballot paper printing gwe mulimu gwatandise dda era omulimu ogwo twaguwa kampuni ziri 6 ebbiri za wano mu Uganda ennya z'ebweru wa Uganda era zatandise dda okola omulimu okukuba obululu bwonna 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 mu bifo ebyo byonna nga bwe tugambye. Tusaba ebibiina by'obufuzi n'abo bonna beesimbyewo mutuwa amannya nga ba agents bammwe abanaabeerawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga obululu buno butuuka mu ggwanga nga bamaze obukuba eryo ddembe lyammwe.
Simon Mugenyi Byabakama era agambye nti obumu obugenda okweyambisibwa mu kulonda okw'omwaka guno bwayongezeddwa mu tekinologiya omuli okutakkiriza muntu kulondera mu kifo mw'atalina kulondera era ng'akalonkoma n'abo abaagala okulonda emirundi egisukka mu gumu.
Tugenda kukozesa ebyoyo bya kalyamagezi naddala ku polling station ku mulundi guno tulongosezzaamu akuuma katwakozesa mu mwaka 2012-2016 ne mwaka gwa 2011 kati bw'obanga ekinkumu ky'omulonzi kigaanye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi. Jjukira nti akuuma kano kaba kalina ekifaananyi kyo kaba kalina mannyago ennamba yo ya ng'omulonzi n'ebirala kati oba kukuba kafaananyi ekifaananyi kyo ne bw'obanga oli mulonzi ku polling station eyo ekifaananyi kyo ekiri mu kuuma kijja kuvaayo then bakakase nti oli mulonzi.
Mu mbeera yemu omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama alagidde abantu bonna nti olunaku lw'okulonda badde waabwe kubanga amateeka tegabakkiriza kusigala mu bifo bye balonderamu.
Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu sebo nnyabo tebaliimu abalala temwagala anti temwagala gobera amateeka kati obiyigiriza amateeka sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era bwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze zisinga mbadde gwe mukama wange nanga magendo obeere voter protector ze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'ensenene mu kinonoki kati nyawuli abagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri abagenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera ku polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri